sage, latest musical style.
Yeah. Yeah. Alongside.
Mwanana mubiri ubona okinjelo muna vaka kushinga shinga vana nekele sikolo sohana kukena umatama 4x4 blani fulu waketi midala kifulu kifulu wisinyeza tolo munde wakonu vakwetu kinjolo laba unu vasave papie mbuzwele bubona bu akibutali bupilo wa hawa bule pikimali munde
Sabati, mwamu kulo moko njia salati Yosa tuvule lika panti Mububu likezi munati Mufitile kashoti kati Faki mina fela kwa mapati Sekuwa bakufumane hafayati Tuzwele tuwa kulumisa tukokwani Kempondoka semuzuba ni matokwani Tundamino tuwa kuinisa Kemuipa nilivizola kuinisha
music.com.